smokemziki.com.
Yo, yo. Es con the boy come number one, man of the night.
Kimamba on the beat.
Omukano, mweza konisha choka mashindano. Mwili umekonda kilo tano. Munde nitapita tundu la singano. Natamani nikueleze how I feel. Abipi nikubembeleze, you are I'm for you. Kile wanafanya vibweka, watu wananicheka. Ila wewe ndo chanzo. Niku nani nani nateseka, moyo umeuteka. Uso wimbo tangazo, siwezi. Picha tu nikiziona na kuishabu nasikitika tu hivi penzi ndo lilikwishabu nishalia kanyamaza bado sichoke kukuasa sina kuniliwasa nimeshinda kujikasa shamani niliachia wapita njia sasa hivi wanalihudumia wamelilimia na kupalilia hati mazao ya mesha chipukia. Yeah, tulivaji sali sali kapo ilikuwa kale kale yani marafiki wale wale leo wanakula pale pale ya mimi kwangu lisepa huko na nenepa unatamawazo huko nani nani nateseka moyo meuteka so imo tangazo ziwezi. Kukuhonga ukisema uhai kesho mina jinyonga aizo pozi zako kama kinyonga na miwivu wangu kama kidonda.
Yo, yo.
It's con the boy call me number one bare saa it's con the music for what
the mix killer.